Bassett. Yeah, my soul man. Yeah. Ni wani vunji moyo kama Tony Blackson. Amenika kwenye roll fast on me. Penda nalo nipa so nice for me. Nafanya yangu na edele. All eyes on me. All eyes on me. Nikiwa na etu. Wengine wanachukia kisa nipo na etu. Nipo na etu. Misira Vanessa na Juke. Si magato kila siku nipo na etu.
I fell in love with love. The cold should love me now. I fell in love with love.
Kwa kuwa napenda nguo za pinki kama pink, yes. Ninapenda sana na vavaga mean skate. Na miguu ya bia so ya soda wala juice chase. Mulize feel fresh, nipo nae bebe. Mikila siku kila sana luka nae debe. Na washa nae cheche. Unajua mapenzi moto nime wako na vinono sishangai wewe.
I fell in love with love. Because you should love me now.
I'm in love now.